Iwe ndi nzanga, ndi nzanga Sindi nga kuike panja Iwe ndi mbale, osanama Sundi gonda ndika sanja Iwe ndi nzanga, ndi nzanga Sindi nga kuike panja Iwe ndi mbale, osanama Sika futa usikamba Iwe ndi neo Ndi chagogo Izeki ndi chagogo Chagogo Izeki ndi chagogo Kuna nyumba ndika mangila Sose ndika pangila Inesi ndi pangila Gati zanga siku teka na wezi kufambila Meso Iwe ndine tima mfana Kuchepa ndili na koti gawana mesa Umandiko kandika magwanka Matinda foko umandikanka Iwe sininga kutayo mfa Nibo iwe ndiwe nzango mfa Kupula kwanga usasangala Ndine iseki wako ndiwe chakobu wanga Nati iwe ndiwe nzanga Aditi zimfana usa ndienda jambali Wezi wezi tika fika tukutali Usa ndilengila somba ngati jina mwali Iwe ndi nzanga ndi nzanga Sindi nga kuike panja Iwe ndi mbale osanama Sundi gonda ndika sanja Iwe ndi nzanga, ndi nzanga Sindi nga kuike panja Iwe ndi mbale osanama Sika futa usikamba Iwe ndi neo Ndi chagogo Izeki ndi chagogo Chagogo Izeki ndi chagogo Chagogo Kumpaka na kufa Kuma iyo kumfa Kuma ndi mbila ngati zafuta Osa finyika siweka koget Sunga kaleba singatika stonken Kala patopu ndiwe chiloket Tafutika tipake zonses Azanga osa makala ni manta Mmani jesa na numuga sanja Zigaenda mmanduza mkanga Ndi kubwela kongo koza kumasamba Olo ndita fire fire Chakutali kutamangisa failo Iwe ndi wenzanga sindiza kuiwala Ndine ise kiwako ndiwe chakubu Iwe ndi nzanga Sindi nga kuike panja Iwe ndi mbale osanama Sundi gonda ndika sanja Iwe ndi nzanga Sindi nga kuike panja Iwe ndi mbale osanama Sika futa usikamba Iwe ndi neo Ndi chagogo Izeki ndi chagogo Chagogo Izeki ndi chagogo
ngani ndani ndekhandi kuziyanga kuti ngati ine ndili Izeki ndekuti nzanga ndi Jacob nene kandipite kunyumba kwache ndikale ndinapita ko koma akandiziwa bibale